zishile, izinhliziyo zethu zibushungu. Izwi lakho lisazwakala ezingomeni zakho esizithandayo. Wawuyinkosi yamaqhokama, wawuyisibani kubathandi bamaskandi. Namuhla sikhala ngezinyembezi, sithi hamba kahle siqhebe.
Ukufa kukuthathile,
kodwa ngeke sikukhohlwe. Igama lakho lizohlala phakade ezinhliziyweni zethu.
Lala ngokolo
siqhebe,
lala ngokolo
Nkosi yamaqhokama,
Nkosi yamaqhokama.
Uhambo lwakho
ulufezile.
Lala ngokolo,
lala ngokolo
ngokuthula.
Lala ngokolo,
lala ngokolo
Nkosi yamaqhokama.
Sizokhumbula njalo. Lala ngokolo,
lala ngokolo, lala ngokolo.
Kuzothuleka ezinkundleni izwi lakho lalizwakala, kodwa izingoma zakho zizohlala sizidlala njalo. Abalandeli bayakhala,
umndeni uyakhala,
amaqhokama ayakhala,
Inkosi sihambile.
Sicebe dlamini, igama lakho asililahli, izinkumbulo zakho sizigcine. Awusekho phakathi kwethu, kodwa umkhulo wakho usakhona. Awusekho emehlweni yethu, kodwa usezinhliziyweni zethu.
Lala ngokholo,
lala ngokholo,
lala ngokholo
Aba kahle,
Nkosi yamaqhokama,
Nkosi yamaqhokama.
Lala ngokholo,
lala
Lala ngokholo.